power ndi batonga ndi shtimela stimela 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 ndo bafara ndo basonya ka shtimela stimela 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 ndina power ndi batonga ndi shtimela stimela 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 ndo bafara ndo basonya ka shtimela
I get creative on my feet.